yiite ngam daga fuule juuri sumi laddeji kewdi le cercle djibok ansongo e gabero le region gawo himbe e gelle ngadino tawri mawbe mbe no nyifirta yiite yalla ana keba nyifude ge yiite almuner ag mohammed ahmed inde ande gondo djibok
dabir fu fiaka yalla nyel hiite ana heba nyife honet deroube dabaji e nanal modum be ngod imadraji tewtini nyifirta ngel hiite mere wondi fiide dabiriji fu yalla pat nyel hiite jalo farto nukkoji to dabaji mabbe durte nanal modum
Almuner ak Mohamed Ahmed holiti mettimo don e rafi fabogol kanankobe region o e hakkilo makko o cum ana wawi wadde kutteji sanne dowdi laddeji ko wawi torude sanne maroɓe dabaji
nukkuje hewde to jamare joɗaka ñolman hannden fuusumama saabe ngel hiide ɗum naatigen saabe hannde laddeji ko hew muɗum duppi ɗum yaaha e kilométre aji temeɗe temeɗe ko duppa to ngel hiide laam on fe dabiri fu yalla ana ñifa ngel hiide ɗum kadi mi haalaɗo jaati geddi fu wala hen
Horejo service aux et forêts cercle gawo gondini e halaji kanon e wi Mahamadou Saliou Maiga tadugol humanibe haybugol ladde yesabe rafinde nago o
c'est vrai depuis quelques
ana fata balde hewde handen men mati ngeli hite li laddeji amendi li cercle gawo do dum duppi nikuje hewde handen to jamar ko hemudo naftirto li lamorra amendo fa nati sabe yimbe hewbe e gipp nikuje mu'en watti lafi deejere joni yaha fito ko hemudun acci wada nikuje amendo
e cumoji ladde wana lesa hangal tan woni ko ngatta hitande fu ana way hono edun wada le nokkuje kewde le leydi mendi le lewru novembre hitande 2023 to madouga le commune urbaine nyoro cumuji ngadino bonandaji sanne le lewru janvier yabbe no ndu cumu ladde nangino gendi ko fe le cercle bafula be dabaji kabanodi chofe kadule bembe e gese fu woni ko yite solsini himbe de nokkuje ana miccito bonandaji mudun e be darta e kanankobe pie dabereji pati hono dun wada kasen
ki kone le
fu andura handen baleri gendi bafula bi ana andi wiɗum laddeji mawɗi wonɗen nokkuji nokkutu kammu toɓta sanne to nemaji du woodi miɗa tewtira laamu on tinno fiya dabiriji yalla pati duppego laddeji ana yotto on nokku mi sugil sanne hannen do duppego laddeji watti joni mate laddeji amen hannden fof fuɗɗike majjude
to madouga to caggal o cum ngaɗɗo rawanin dabiriji ɓamama ɗum holti wiide conseil communal en boukeres nasaran ko tawa fo mo darte amiri en kaña jamara nde gattan hakkillo sakkade ɗi cumuji fuɓɓuri le o wattu kettal
ko wawi hande jamaren wuuro e ladde fuu ana hasengini e denago men hani fiide dabiriji hannen yalla pati duppugol laddeji hewtan dabaji meɗen bonnallaji saabu so arfa laddeji duppi kuteji mum ana satti sannede jamaren
andinɓe kabaru ha walu kañandu ana darta dabiriji pie badi ɗi cumuji gaɗa e hakkille mabɓe ɗi yiteji ana torra sanne leydi ana bonna du ha walu ka noon sababuji muɗum e wi andinɗo kabaru ha walu Harouna Bagayogo yo saabe golleji himɓe
Anton tan wi duppugol laddeji ana sabibinde kulleji kewɗi hono goho muɗum liggoje kammu ana wawi wadde ɗum caggal muɗum kasin le leydi mallin yimɓe jogaɓe ko heewi hannden wonko sabibinta duppugol laddeji mbiɗa wawi ɓamde misali hono yimɓe yaroɓe sigiriti tippo caddal muɗum le laddeji tawanñi feydu ɗum ɗo awa sabibinde duppugol ladde ne
ɗo kadi ɗen hannden e yewtere kalen haala ha walu nde on jowtama heɗade lamɗo holle e jontere warore fa garten e yewtere wonde